ezininzi ecangoku
Ayoyo, bamba macho, ayoyo, bamba figa, ayoyo.